Stéjo Tamani, toutes les voix du Mali. Stéjo Tamani.
Do yo Stéjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Stéjo Tamani.
Sakirabe hedibe ono e jam hande altinere didi lewru mars 2015. Sapo jeddi yamde jabburi ma silma chapane nay e joy jallube kanyi wuro Alpha Kakala. Bokar suru wonde kabaruji do Salim Diora wonto bogi jande to. On kompetita hande wiide do Kenya woni ko kaldal e timmi Alger to en den batuji ciagal hono waddi ton ko yaata e jonde tati joni e lei hono kaldal joy bangal en. Kenen den no kidal kobe kanyu nangay den no nangondiri fa nawi koliti biide kanyu en kan jabali pati tan ko lu tongay heja mabbe yaadobe ton be en sabi de hal feccore wala hin. Gaaw kanyu wi de tere hono be den surorne en kanyu an han ko tawede be koliti biide be han ko taw dum walna basi ka be beltike mayre jono hala feccore wala e lay dewtere ne ciagal ko gouvernement o kanyu jebbi hono tongude dewtere ne en ko duwal surobe ne en den hala heewi lay bamako yogam bi azawad hono kalimawol mudum gol wala ko bonnanto dum en wo yoga dum bi jardaaki fes nanno azabat tawi e lay dewtere ne en kina taw batu kiridu noddo lay bam lay mali kala bismillah mo rosti jotamani nanno holitide kaddal aljengal kanyu hono lawol joy bongol ene fuditi nanno fuditi ko yaate jonta tati jette mu jenno kenyo won ko gal timmi jama kurdo hawri to en be tongidi to en sona taw gube hono pelle mutirde tan woni salide nanno isa faka bakkan ko ne lawol studio tamani mo tawama ton kedo de usmandiko
tiida la nyalaade arana de do wayde poccondiral ana jondorano adna ana jogi heejo wattu mo immatako ciindo kana kawral hebe ko yaawi sakitike mon fu dañi ko yoppi le nyalaade ko kaldan galtiidi wattuji ko kenya le yambere sinyingol odo projet kawral gubbe murtude jabaali nanode juude mu le hen hollitinde de chalanaaki ko tonga ko ka kana be kollita be kumani be boyata e huntande dum hore adna kanyo e heddibe be juude mu goni e ngal kaddal koliti beltiki e ki ngaki kengato aljoto keddotoki e halede gabamo ko ga hala heewi e majjum joga e bale politiki kany e hala nane e mbi jabanaade o golle hore je jabe lamu mali abdullahi job hokki tajeral le kawral ngal ko president ibeka wi jabanta donne e leedi ndi ana heddi henduna bali nelabe monofu hodda e ngengamu heejo wattu mo walda e keddidi di le jonte garode de be tawndira gabamo ko ga faabe cinina kawral latoto ngal era fafi
den no kidal kobe kanyu jalti nangudir kenya be biide heja be pati tonga dewtere surobe de fay seeda sabi de hala feccor wala mayre intalag mohammed kanko intalag den bilal kanko mo hollondir en mo landondir to kidal ko goto biete da atta yob ag be tay ke dum marway galu
kidal do hono ko tonga e direji di to alger to ko dum woni ko nangay hakkille jama o dum woni so majerne fu ile ci kenya fa yottade kenya fa handen dum wo majer wonde kase an yide wadede yimbe la gombe do be kolliti wi don ko anni sinni ne ko sa ƴeewi ɗum jaabata ko hono haqqeji mabɓe ɗi ɗum jaabata ko hono koɓe dartata ko du ɗum timminta hono tiiɗallaji goɗi le sa ha leydi ndi fur kamɓe nelaɓe gomɓe tonɓe sa ƴeewiɓe ɓilliki on wakkati sanne hono yimɓele mabɓe gomɓe ɗo kidal ɗoɓe ana gondi e ɓilludeɓe walde adunaro allah ndu furdu ana wondi e ɓilludeɓe ɗum wonono wiide faɓe cinñina ɗereji ɗi ko yaawi yaawi ɗo bomo ko ɗo on wakkati fur hono yimɓele kamɓe gomɓe kidal ɓe ɓe gaɗi e ɓe nelal ɓe mbi ɓe garta ko yaawi
kolliti wiide dewtere suroɓe nde enna kañum nangay hakkille nana ana nanga hakkille jaati de sabi de hala feccoro wala hembe jelike du en batu modo keri do kañum nodde yalla an han ko te minirana kilu may gam lanno dirige abakir bi ko buka kaynan den kon ko mo hore jodden tal jeunesse tombe en kere dum mar way gal fa
minen miden tawda hen fa dum wadda jam e deejere le nokko o wakkati jono miden kaaja dum feewa suudu nafa malin koobe fuf minen min jida nokko no dire azawad kaso ni lamu o jabi min bawa salade wakkati jono ko min kaaja tumbutudo tan yalla jam e deejiran niibale nokko o fu jama o du fewta ƴeewa yalla hono projet ngaji gaddirte yalla yirwere an waɗa le nokko o sabi de sa ƴeewi tumbutu wana ko yirwi sanne minen min tawdita hen jaati ka sa ƴeewi ɗum wonono sakiraɓe amen woɓɓe gomɓe to berto fa yettu e kidal ɓen kolliti ɗe majere wiide ɓe jarraki ɗum miɗen paama koɓe gaɗi majere mabɓe nde ko du min fu min ɓiɓɓe leydi wotiri koɓe mbi faɓe ɓillitoɓe ƴewte hakkillaji mabɓe ko du miɗen paami ɗum
gawon koɓe ɗum kolliti wiide dewtere suroɓe ne en ana nanga hakkille jaate kamɓe ɗum an han koɗeɓe mbi metta mabɓe wala kona taw hono kalimaw azawaddu ngol taw won koɓe jiiɗa tawe leyde ɓe jelike nden noon an han ko tobbata moɗo keriɗo nodde imrana kilimayga mo lamdodiri kañ ko biyeteɗo aboubacrine bo haynata deno kanko wonno horejo hono jeles baale to be na kala kere dum mar waygalo fam
no ande
wakkat jono mine mi andi titta min pamata azawad fa dum jabe dum won le nokkuji di fur batu mawdo malin kobe fur hani noddede ka jey hono koyro borobe ngori le sa ha leedi ndi sa jey wala fu ballobe ton kambe fu buri tampude le nokku odu leedel europe de an gonde wallude dum wonono bubbe fu fandude le sa hangal burdabe gombe tonbe ka wana burdabe fur gonde mabbe wana kanyi en fu noddirta nokku odu azawad wakkati jono sa jey ko mbi fa ewto yoton e yimbe mabbe be ko be galato yimbe du so mbi do gawo do be ngara min jiyan ko yaltata le hen ko to kidal to dube ngala ko buri udina joine
den no deftere tongane aljene en ana han kelande tonga jokka lamu e horo mudum haale hebe kunde yimbe le bamako do en yoga beltike hen yoga dumbi en kanyunde hono ko kalimawla azwat gol nangata hakkilu marway galo landundiri e hawa gindo kede demo
so sakani sinyanno dun ka woni min ka sakwa minen ka jamni min darto de kambe be jira jam kambe be jira e habo otima se be jiri no habo otima ni be sinyanno fe hala fu wala e ngala neddo fi be nyaa landa mi anda yalla be ngon neddo e mali oni be yabe landa mo min kam anda dun fi e yimbe wana mali tan tuba ko be mballi me minen dum wam e malli men dum ko wana tuba ankobe men fu men kawri kambe be bi jaba fay hande joni gay be ngarani be sinyan dereji ni timmi so be jabi be sinyita minen ka janni men darre mali
den no wala fu ko nana bangal hono parti politique lutundirde e lamudi en ande na amadu ko da kanko mo lando ndirama mo holiti kanko mo jor goto e horeje parti politique den mo wi kikida hande won kambe be kani batude den no fa be ko la hakkilanta ko mabbe walde denta na ha ko te de iwobe sahal le mali to en be kala den no kanyu en dum bati do en den no be be kono ko ndedo to sinyina so inde jokka hon kalima azawa tawa hen ko dum welaybe fe seeda siku gaju go lando ndire e horeje mabbe de Malik Al-Husseini kreden Usman Dikko
odo projet ana holla emene la hebi ko yidi ko sabi dun joni woni arande ko laamu mali jabani le kaldal koydol mo inangol hitande 1992 so gondinde kongol azawad yodum gonga e leedi e neddako kany e finatawa ana holla gol kongol azawad ana wawi wadande emela ndartude joinde leedi azawad ko warata e le ko mali jabani e leengal kaldal so azawad andanama ana hollita puddodo feccugol
du Mali.
Sakira betine neltro mi jango modo helloje Facebook Twitter studio tamani di on jarama.
Tamani studio
batu kerido leydi aduna kanyum mawdo o kanyum wadi holli do imo mudu holli ti wiide e do temedere fu chapande jeego mebe ka fu be jeta fe hunde bangal bindi den leydi le sappo jeddi be bammi anni fa be ngara be balondira e mudu Mohamed Salah kanko mo lanondiri to e ministre janginobe lekolo biete do Barthélemy Togo kedden sumandiko politide kase anu katede bedo suka meden hawo hulutede bedo jafido fiwbe fino nobe ballon to yina Niger to enabe be holta kambe bami kubu kenyen an ha ko tan nen an ha ko ta sappo e jeddi yamde hande won ko be kani wardo jipporde lanaji do enna an ha ko tede munye seda de sabide rejo ngajana wodi den no fahana kenyo bombure won ko immodi hollita emna la go mobel mudum gotel fayimbe taton mayi hen an ha ko tawr hollide de taton dum barmi hen fannawi bete o banni en jetton kanyum chami en nokku biete hono gen gotri biete de kasum de eli lamu jakka hono nyafunke to en be keli bitikaji ton di en kala den no be jaadi du e motoji tati won ko be gujji to so be jaade mudum ka jo e moto be be PM fa ben lammi kenye bale jama kuli koro kewde hono jangina ma hono projeji no kawjorte e ndeno fade mudu en naftarede bale tati won ko be ngarta e ndede jande ndeno hollitide ndedo walde wana jallam mawde kanyu sabimbini jokka hono ndedo jande ton hollitide fa hande alga jumare kala nana bettinede aljumar bettinede en cuude lekkol nay woni ko foti jokka ko ujunaji tati yimbe suka jangobe gon e mudu e le commune Pelengala o en din goni Burkina Bremoula Indra Bremoula le fa yoto fa keita Adama Danyoko fa yoto kanyu e chema ba andeno boare nando so majep kanyu jate tati to ngien nando so sabimbini be suka be lekkol fu hebde to ngien nando dum sabimbini be kambe dum yaade do mutere sakirabe do me seda sabide munye yewtara no wodi den no sakiraabe on kompitaama hande wiide keñen woni ko kaldal aljengal timmi caggal batuji e ley hakke jonte tati to en lawol joyi ɓogolde hewɓe jeɓi tongude ka ɗum hono pelle gurtuɗe calima saabi de haala feccere wala hen nden no ɓeeɗo kilal koɓe kañum ndum kolliti jalti keñe mbiɗe an hana ko tawede saabi de koɓe tewti koɓe keɓali hen ɗumɓe sallu calori jokka hono jokka an hana kote ɗumɓe calori tongude ɗi reyiɗi gawon koɓe mbiɗe ɗum walana ɗum e bisal nanga hakkille ka sona batu keri ɗum nodde fa ɓiɓe mali fullande yalla asa waɗan heddo henna hana heddade hen caggal hono gouvernement o tongui to koɗum haala mum heewi ley bama koɗo en yimɓe hewɓe immike mbi kañum en de so en asa wadde heddiki dewtene walana ɗum ɓe so yoga ɗum en mbi ana hana koto itte hen fa laaɓade saabi de ɗum haala feccore waddata sakira muñe seeɗa saabi de yewtere pula ko ana woodi